to the beat.
Delilah, oh Delilah, Delilah, oh Delilah.
Masha yangu nayajua,
Delilah,
oh nayajua,
Delilah.
Masha yangu nayajua,
Delilah,
oh nayajua. Geto kibatari, hakuna afadhali. Nambia uko tayari, je uko tayari? Nambia uko tayari,
nikuongele msumari.
Ugali kachumbari, sina gari kwa miguu. Maisha yana kanuni, baby Delilah. Maisha ni safari, sihitaji mabegi Delilah. Utaweza ishi na mama mkwe Delilah. Utaweza vumilia kupu na visa we mawifi.
Mambo kiwa poa, mambo kiwa safi, tuta exchange this life.
Swezi kushanga, mti wa jisambu ndivyo ulivyo.
Ukiutupa unaota tena, uwa ikinyesha tena na tena. Uwa ikinyesha unaota tena, tena na tena. Nivumilia mimi msafiri, safari bado ndefu. Tuka rough road paka main road, zero to a hero. Time kuna tell, I swear a lie.
I swear a lie.
Time kuna tell, I swear a lie.
I swear a lie.
So baby, are you hiding?
Over the gamble, 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 over the gamble.